نہ خبر ndo medicine alafu dawa mini wini nimepagawa leta wini pembeni nyama my queen nakuita mama penzi letu sila dana dana na pumuzi tawabana hivi kwa nini inawauma mina baby wangu tukipendana na uwe kwangu nitiba kama na njaa na shiba takupeleka Zanziba hakuna kukuiba eh ukinipa nakupa usiponipa nasusa eh pata pata ulia mbwata kukuacha wangu pacha na kama mayo wangu hakuna hakuna uo hakuna hakuna Anajua kunichuna kama dafu anajua kulikuna akishika mbavu anajua kuzichua na wapumbavu walijua tutachana na wapa pole pole anang'ata kakidole ameumbika nyuma mbele wasompenda kafie mbele mama no mana unaniweka roju umenipiga juju eh ukinipa nakupa usiponipa nasusa eh pata pata ulia mbwata kukuacha wangu pacha na kama mayo wangu hakuna 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 uyo hakuna hakuna ye hakuna wakumzidi baby wangu ye.